Music Sound Records.
Baby girl, mianzi michi. Baby girl, you my honey. Baby girl, you so lovely. Call me Kodaki.
Nyonga kiuno chako, unesha matatako. Nipe pasku biako,
changu chivu chako, chako chivu changu.
Nyonga kiuno chako, unesha matatako. Nipe pasku biako,
changu chivu chako, chako chivu changu.
Tonika, baby girl nina hamu, ya kuchemsha yangu damu. Nimekuwa mukatabu, ya kupata rana butamu. Nimeshukuru Mola, amekutuma malaika. Nibebe kuyako mabamu, kwenye safari ya penzi tukakawa. Hatutajali ya bomanen, wala hatutajali ya bomecho.
Watakubali penzi kwa teni, na kesho watu na watoto.
Nyonga kiuno chako, onesha matatako. Nipe pasku biako,
changu chiwe chako, chako chiwe changu.
Nyonga kiuno chako, onesha matatako. Nipe pasku biako,
changu chiwe chako, chako chiwe changu.
Baby girl shuka, shuka, shuka. Panda, 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 panda kama inyoka. Piga, piga, piga. Umiza, 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 umiza kama shoka.
Every girl needs to be loved. Let me give you all of my sweetest. This is love, oh, oh. This is love, this is love. Hatutajali ya bomane, wala hatutajali ya bomecho.
Watakubali penzi kwa teni, na kesho watu na watoto.
Nyonga kiuno chako, onesha matatako. Nipe pasku biako,
changu chiwe chako, chako chiwe changu.
Nyonga kiuno chako, onesha matatako. Nipe pasku biako,
changu chiwe chako, chako chiwe changu.
Nyonga kiuno chako, onesha matatako. Nipe pasku biako,
changu chiwe chako, chako chiwe changu.
Nyonga kiuno chako, onesha matatako. Nipe pasku biako,
changu chiwe chako, chako chiwe changu. Watakubali penzi kwa teni, na kesho watu na watoto.
Nipe pasku biako,
changu chiwe chako, chako chiwe changu. Watakubali penzi kwa teni, na kesho watu na watoto.
Nipe pasku biako,
changu chiwe chako, chako chiwe changu.